Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Dans le studio Tamani, quel est Kabarouji Amen et Fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Alkamisare Nogay did Lur October hitand 2015 sappo jeddi yamde jappiri masili maji chapan enay e joy miden tawa les maisons de la presse bamoko jotti nono do kabaro juddi yumor wayi kalo on competitive de kanko horejo leydi ndo Ibrahim Boubacar Keita fa hande o moto France to holita wede kanko François Hollande kambe ardi hono kortal gal be noddirta OCD gal le maji jundu holita wede wakkati jono wadi noddango feewde e France tinno walla mali hono kabaru keben non tan watta so jam e dedere nyiba le nokko hore julli di France ndio François Hollande holiti wid non tan watta douso hono ko watno ko fati filo kasen le leedi meden di le majjum kanko François Hollande holiti wiide France tawete wakkati fu bangé Mali fa walla dun o holiti widdube ngara wallude leedi ndi ko yaata millioji teme tati e chapande jeegom euro do e 2017 bale won de ngalay jeelam golloji le sa haleedi meden di wakkat jono be ngadi noddango feewde wiide yalla dum won ton di woji do koda to kidal to yalla dum utte fa o dum utte ko yaawi yalla be kebno be gollira golliji mabbe di no feewiri minisma leedi meden di holli tawede bete hande be totti dum wonono kileji to garde national tiagal ko be tili mo intide nokkuji di ko gal musaddaji ko be ngatti le hen ko an yafa e midioji nogay didi cfa le majjundu be kulitiido be ngara mo indi nokkuji goddi kasen leedi meden di secretary di wono kabaruuji mo dum jogini wodo hande di batte radioji di fa gasa kanko don horejo leedi meedi indi o Ibrahim Boubacar Keita kanko François Hollande holitaade kambe ardi don kawrtal non dirtengal OECD le majjum kanko horejo leedi ndo wadi noddango feewde France holitinde wital sinali di meedi indi walle no watta so jam e deder nyiba le nokko kede ko kanko IBK o halidu hen do focci tang Ousmane Diko
region aji sal di poran e jogala torinodi watta tiidala kande yodun woni ardo golle bibbe mali fu gouvernement mum kany e president mudun mi teki tike yodun woni sugula dental le aduna du le dabara kertindaado jawnido du feewde e region gaaji sahaldi yo fiida dabar mu le wattu cubaado mali bami aadi yirwere kebal le region gaaji sahaldi fa warde e malifu le no bawde majje ngarata mali bami aadi walitingol jogal laamu le hegitere mu sembinoraade du le region gaaji di fa warde e natundiral kominaaji tawe sereyaaji mudum du jedda ka le hen laamu mali watta keri jambata ko du wadi le hen jawdi anayidi batte mu miɗen jiɗi koolo ɗon men so hoolare wala fof ko laatto mi daroto ɗo kanmu ɗo tinne onon du eko mawɗon ko mali ɓami aadi ɗo e hitande 2016 joƴinde jawdi keɓal yirwere juuninde le gollidal walloɓe muɗum fay so mali heewa bawɗe ministre keɓa leydi meɗen nangui aadi ardade e waɗugol ko heewi e jawdi
kanko noddirteɗo François Hollande président leydi France ndi o holliti wiide ɗon jaati o tawda le majjum o holliti wiide noon tan watta so ƴeewen fati hono ko waɗno le leydi meɗen ndi ko ɗum fillo kase le majjum ɗo holliti wiide France kañum atto leyɗele ɗe fuu so tawi mali an wara fa walle tawete France wakkati fo ana bangge mali o holliti wiide ɗo e 2017 ɓe ngaran wallirde leydi meɗen ndi ko yaata millioji temettati e capanɗe jeegom euro keɗe ko kanko François Hollande o haali dow hen do focci tango barke sise
OCDE ana darda en fuu pawdiren bawɗe meɗen cago noɗen Mali ndenno France ardi leygol lefol iwde e go'o lewru janvier hitande 2015 fa yottoyade e hitande 2017 France ana anniyi faabirade Mali ko ɓuri million ŋaji temeɗe tati e capanɗe jeegon kalisi euro le majjum ko ɓuri million ŋaji capanɗe jetti kalisi euro ngaran wattede e ley golleji sahal leydi Mali ndi min ngaran min faabo e ley bangal heɗintinde dabareji kumaniɗi ndenagu Mali ley ɗi golleji ko warata e million ŋaji nayyi kalisi euro warta fa watte e majji ko hani fuɗɗude ila hitande 2015 nde saabi de yirwere wawa ka sellinede so ndenagu wala ko wawi dun latanade Mali balligu jotti
sekira bodo mbayl netti mi jojju modo e hollame bemalani ngal mi noddirta phase Facebook ngal
tamani
wolitinde wittan ɗum wonono baale no golleejo le leydi meɗen ndi balɗe ngana e jeeyal laamuɗe wakkati jonoɓe ngaɗi noddango fewde e leydi ndi ɓe kolliti wiide sina ɗum won ɗo ndi woji ɗi koɗa to kidal to tinno ɗum utte ko yaawi le majjum nduɓe kolliti wiide golleji gonduɗe e gollel to wakkati joni iɗum taaɗi sanne saabi nde noon tan watta so ɗum uttama soɓe golla golleji maɓɓe ɗi no fewiri ɓe mbidu ministre an hani ɓillede wakkati joni yalla ɗiɗo golleji ana jawa kanko noddirteɗo Yannick David o yo hoorejo ɗum wonono waldinde ɓe noddirta terre des hommes keɗe ko haali dow hen
plus de 9 mois
ana bulu lebi jena jiporde avion kidal avioji civil kany edi soldats en bawa jipade helicopter ngaji tan bawi jipade di on jengaji kumani di neddaku bawa jipminde hande avioji mudum dun ana hada balligu yimbe le region o ko fali jiporde avioji wande e hawjina minisma en dulla yo kanyun torrabe ngandato satifu nenno ila joni fa nenagu warta do jiporde avion de won do avioji goddi bawa jipade ton sabe minisma handi ngam wondude e rende nokku o batte golleji mudum laamu malikanya e hejabe leede fu anakaani waji binde minisma yopita jiporde avion gaji kidande avioji goddi di mbawa jipade nen on se ngaji kewdi du golloji le laamu kidal yo lawol ngardata ton yude gawana menaka ana woddi denagu du hewa batte bandiya ko godu do
du banditisme
kanko noddirteɗo madame Mayga Aziza Mentre Mohamed do ɗum woni gotnaɗo tumbututo o holliti wiide wakkati joni o sa ƴeewi hono ko yimɓele ɓe gatno majere nde to kidal to fati école utte ko o wisina jama o tawele nokku so faama hono golleji ɗi gorri le majju do holliti wiide sa ƴeewi honno wayde jam e deƴƴe warla le leydi meɗen ndi ɗum waɗi so ɗiɗo golleji fuu ana gaɗa toon keñom wonno haalude amen mawni ɗo
wattu fuu so wonko waɗi e ley nokkuje ɗe e na kidal ɓe geltinan rewɓe ɓe gaɗa ɓe cuudumaji ka tiɗallaji goduɗi hande ɗi ana hani ko jottuɗen kidal landruɗen rewɓe ko saabi ɓe jiɗa sukaɓe mabɓe janggo e école andenen dun ko saabi sukaɓeɓe yaata école ko ɓuuri duuɓi tati hikka ɓe janggata wonkomin ngaji yogaji gonɗi ley laamu tumbutu o sukaɓe muɗum en janggata ana ɓuuri duuɓi ɗiɗi hikka ka ko wondi e waɗede joni ko ɗon fuu ana tongi e ley kabaru rafi ndenagu goduɗo o kina jam warta ndenagu o wirfa fa sukaɓeɓe heɓa janggoydi gonga iɗum metti jaati ka min sa landike kan kina timoyen nokkuje ɗe andanen ko woodi ko fa keɓenen ɗum faamu so eɗen jooɗi nokku goto en mbawa yiitude gonga dow kabaru
yuɓɓo yinde ɗum wona sakiraɓe men keddiɓe to makkotoɓe ɓe kolliti wiide ñalawma hande o sa ƴeewi malinkoɓe ko keddito aɗa yaafa e malinkoɓe temeɗiɗo e capanɗe jettom e jaɗɗom mbarmu ɓeddu yon jeegom fa hande capanɗe jettom e ɗiɗom goni ko jiita ka fa hannden le majju ɓe kollitiwi ɗum on leyɗele capantati e nayyi jaaɗe to hijjortoɗe sa ƴeewi yimɓele mumen ko heddi ley hen ko ana yaafa ujunaji ɗiɗi e temedere ɓi adama ɓe kollitiwi ɗum onon walde minisma nde ɓe mballiri ko yaata millioji nogay ɗiɗi cfa ɗum waɗi so nokku meɗen nodditeɗo garde national o heɓi moƴƴintinede beete hannde le majjum ɓe totti kileji ɗi ɗum onon leydi ndi ɓe kollitiwi duɓe gara moƴƴintide nokkuji kewɗi le nokku o keɗe kanko ɗum o noddirteɗo général awal absen sir o ko haali dow hen
cuuɗi keyɗintinaɗi ɗi kanji men gondi e tottude ɗum wona ko heeɗi saabu ila ko ɓooyi meɗen gondi e gollididde garde en mali ɓe ɗo bamako ɗo fa yettoyade e les région ngaji mali ɗi fuu ka hande ko waddi men dakirde garde en ɗo bamako ɗo fa men tottaɓe ɓiɗɗe baafe cuuɗi keyɗintinaɗi ɗi ko ɓuuri million ngaji nogay ɗiɗi woni ko watta e golleji ɗi iwde heeɗintinde cuuɗi ɗi fa yettoyade e ñegueje ɗe feyi ɓooya men keyɗintini état major gawo o ɗi golleji iɗi gondi e waɗede ley laamu motti o ɗum woni ley camp séware o ndeno ɗi woni golleji ɗi men anniyi gollididde fa men kollitaɓe wiide meɗen anniyi faabade ɓe wattu fuu no bawɗe amen warata
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et leydi Suède ngoni paabatoɓe studio tamani
so graɓe ƴeenloɗo ne les réseau ngaji ɗiyam puɗɗiraɗo mottiɗoɓe kollitiwi leydi meɗen ndi Mali kañi en laggina wakkati joni ɓe gondi hokkidirde juuɗe faaɓe ƴeeyal hono ɓe kaani haybride ɗum wono lefol maayo ranewo ngo le majju hollitawede kawrital balɗe tati waɗino to sewar to le majjum duwiyama le ngal ɗo kawrital ko foti yimɓele capanɗe joyom iwrile leydi laggina ndi kañi le leydi meɗen ndi lanniɓe oɗo golle walde nde wona jeeya laamu nodditene wetland international so yuuto en gardan fa ɗo ɓurem ɗo hollitawede keñe ñalawma keƴanaɗo hono lotirde juuɗe muɗum sabude ɗiɗo golleji gaɗi toon keñen le majjum duɗum hono sukaɓe janggoɓe toɓe ɓe pamminama hono kabaru laaɓal worri woni fana muɗum duɓe ƴeyal hono ɓe cakkirto ñawuji goɗɗi kasen anto ɗum hono ñawuji donnuɗi ɗi reedu fa yettoyo ñawuji ebola ɓenniɓe oɗo golle ɗum hono no walde e doctor ore wonde to noddirtede CCRF nde kañe hokkidiri juuɗe e kappo gonɗo toon so yuurito e gardan fa ɗo sika soɗoɓe kollitiwide ko yaata yimɓele capanɗe joyom hono dunki e andal dow kabaru cellal kañe ɗum woni yimɓele gotanaɓe wiyama kamɓe gaɗi toon kawrital mabɓe beete hande le ngal ɗo kawrital ɗum ɓe ƴeewa yalla hono ɓe cikani sécurité ley hen ɗati fa ɓe ƴeewa yalla hono ɓe paabirtono yimɓele ɓe gala bawɗe gonɓe to sika sotoɓe tawe soɓe jaa docteur uji fo ɓe kani hokkirede poɗɗe ɗe mere mere le majjuduɓe kollitiwide commune ngaji capanɗe nayyi e tati goɗɗi ley laamu sika so oɗi ɓe ƴeewa yalla hono ɓe ƴeewirta ɓeɗo yimɓe fa ɓe paabo ɗum hen jawruten gardan faado duwansa do hulita wede bete hande golleje puddito jewde wakkati jono hono be pabirto hono sukabe torribe wakkande tiidalaji di gonnole sa hal leedi meden di le majjun hulita wede lanni be odo golle do no waldi no dirtene societe solidaire kanyu lanni odo golle be garan fa batton ko yaata sukabe teme dido e chapan enjoy so yurutay garanti minire faado sando hulita wede bete hande kawrtal fuddito faabe jaa yalla hono be paminita dingulidi yankaku le galdo kawrtal hulita wede dum woni yimbe le noddo gollobe le world vision kanye ngadi galdo kawrtal le majjundube jaa yalla hono be ceekirta ati faabe paama jaali ni gondi ton di ko buri fasin dinde ko yaawi secret do katte nyalom hande kabaruuji meden di hollitinde witta wotto nangiri en juude ka kedde heda do e seeda hono andir do no yewtere meden de ana wodi